Bon, nous y a caï.
Download it from Chili Swag Music.com.
Just follow the beat. You know it's all this.
If only you can see one, but I will let you go. Eke mwana pala mina, batu wakatala kweleza wena. Kakula kuna zokona,
zokona.
Ifoni,
ifoni,
panda mipanda yokonya.
Yokona,
ifoni,
ifoni.
Wama okiteli waponja, minano vunga chamwa toba ota. Nikusa kuna kupopota, minano vunga chamwa toba ota. Ifoni,
ifoni,
ifoni, ifoni. Sosa la ukali kutula. Kenya isi chwana Esi mwendiki wa madimona Wasewezi kikutapa ni mapikicha Avaka yukuta wabata kucha Nako ya kuveleka wapichuka Yena kio munde kono teka Ayuma kuketa keta Kudala ni mwana na fita Iyo Wama okiteli waponja Minano munga chama towa ota Nikusa kuna kupopota Minano munga chama towa ota Ifoni,
ifoni,
ifoni
Sosa la ukari kutula
Iyee na mama
Ifoni,
iyee
Sosa la ukari kutula
Ifoni,
ifoni,
ifoni
Sosa la ukari kutula
Ifoni,
ifoni
Senanga, Mr. Ngunga Senanga, Mr. Mununga Midile, Castro Minang, Kasiva Empasse Shek, Saurante, Mr. Koso Famongo, Vincente, the Bridge Baba Cruiser Shek.
Download it from Chili Swag Music.com.